somebody. Uko wapi bubu, nije nikuchukue. Iwe ni pesa uzangu mali. Baby uko wapi, uko wapi. Natamani, natamani aje. Anipea mani kwenye upweke. Did you go up?